studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde altinere nogay di lewru juillet jena yamde sokido studio tamani miden taway les maisons de la presse do bomoko do jottino no do kabaruji do yumar way galo kanko noddetel salimu joro wonto ogge jamde to Sekirabo kompetitiwe de kedjado leedi almayndi leedi mali kanko noddertel Dietrich Becker wattu jono holitiwe de sartobe leedi mari ndie fu yo ngadobe yurku yurku no on do wattu fu beedo sartobe jaabi mo kolitiwe de ko mo haali ko wala fu dum tongi ko yaata yimbe la njeyom kany e mbara les régions mopti o wattu jono honno wayde jam e deedere wori leedi ni tawede wiide horeje ministre o yehi ton fu fa hande do bu wifi yo to honno yidirano yugol basket do won ballon juudo warbeele do fuddi do bomako do il aljumar jabbinonde wattu jono leedi el sappo dido gonde hawrtindi le hen leedi mali ndido an le hen arane de be pidino e leedi alanjeri ndi be ngatti dum baddi chapade jeddi ben kebi baddi chapade jeegom e jetti sekirab di wonon sembe kabaruji dum en jogino do betande di bismillah modon e hedade pelle tiagontode sartobe wonbe leedi meden di wattu jono be koliti metti mabbe fewde dum won kayfaali di kedjar leedi almani di leedi meden noddertet Dietrich Becker wadi fewde e mabbe holitinde wiide yurku yurkuji jaati kambe sartobe wonbe leedi meden di be ngatta wattu jono be do sartobe kolitir o do golle hana jabinede febe ngadi noddango fewde e laamu o do danyo ko wadi fewde o do neddo holitinde wiide ko haali ko wala fuko do nangata hakkille fa kebe famtar kedel Mamadou Samaseku
Ewi bale sam e silma dido halaji ambassadeur o yo bonugol inde di kanadun welnede communiqué o holitiwide dun do yo hippugol e hello mongo fawde e ndimaku sarialin malinde e lengul do sefagol kanko kuma ni do gulidal akune lede mo leedi almagn o holiti yuguyrugu juge en leedi mali yo sifa hippugol mawdo latari sababu ti alaji mawdi bangal imadraji kebe der leedi mali woni ko holita fa hande e le communiqué o le talkundu maestra embe kolitiwide be pamali fe munugol gite lamu leedi malindi fewde dido kayfali di dallaji fuf ngala e mudum be dardi malin koobe yo ngulito fewde e kala kabaru yurgu yurgu fodde mabbe holtinde lamu o yo daro e darne mudum fewde dido kayfali di micitina wiide kanko kadjado leedi almay o dardi yo sakira mako be parti fe ngara huncande hore kabaru kebe der leedi malindi batte yurgu yurgu yimbe le sariya yo halaji di o yottini journal independent yontre jabbinande
holitinde wiide on do wattu fud andambe kabar sariyaaji leedi meden di kay kolitiwide wala fuko juge embe gollaton habude yurku yurku leedi malindi le on do wattu goto be kolitiwide be ngala de do boode jar sabide sa jeewi lamu ko be konayir bangal politique leedi meden di kanyen won ko kokkataabe nokkuna fofterno be kani gollirde golleji mabbe di kede mako ko noddete docteur Mamadi Sissoko yo jengino kabar sariyaaji jande do dowur leedi meden di kom sifido hen do facci tango Mamadou Samaseku
golle de sariya leedi mali de ngala fi bamtare bangal politinkobe be yu lamuji dentata golle didde le sifa lamu lolli do parlementaire gonde e mudu kala wattu so juju huntan hore kabaru talki anata hen kala politika ku madun furuba ko hedi tan yimbe le kumani be yido talki di keba pawotobe bangal lamu o don jungoji buddan yottade kanko juju o ka wa fi halde don no o do alahali o hono fuf golle de sariya de bawata hinade golleji mun en no haniri so jabbi kay wiide ko heewi na bilondiri e kabaru sariya leedi malindi ana hani jabon dun wiide wala ko sariya leedi malindi wawani di wayde mabbe jogade e bawde fuf sabi kambe goni be joddi mun buri fuf famdude der defu leede men de magistrat en hewbe na goudi kinibe tan golleji mun en ko dum sabbe do ngatantaake hakkilo
kabaru jungon leedi malikane kabaru sijo tamani fodo mba hebude dun so ngabiddo whatsapp ame o binde sijo tamani fodo o do numero chapane jeddi jeddi mere go chapane joye jeddi mere go Sino tamani kolitiwide wattu jono le nder do yontere jati won bonandaji mata di kasen le region mopto tiagal ko kanko horeje ministre mbo iwi ton ko yata civile njoyon kanyen barale o do nokku on do wattu furdu golleji G5 sahel le be gonde wailtinde lamibe di do golleji fa keben famtade fa nde kedden Mamadou Samaseku
ñande aljumaare jabbirende jo en kaborre be andaka hobe non jehi machine bunede fa e galle makko modi jigande lolirdo ñappa bultama wiide e lewru makko jallube wonno wattuma yimbeele dido mbaddi be moto ngari jamma machine bindimo o bambado inde ande nuku o dum woni ko holliti seda fuji ndedo asawere noga lewru juillet tan 2019 jo en kaborre be andaka hobe non kipiyoyi do wuro kinde dar commune jankabu ele cercle koro bultama wiide civil en taton machine binama e bonandaji pewɗi goɗɗi fa hannde e les cercle koro hippugol gongol yimɓe ele jon en kaɓorɗe ɓe annda ko hoɓe noon waɗama ñande aljumare ƴaɓɓine nde fewde e wuuro kasawada e ley commune madougou neɗɗo goto heddigui hen ɗiɗon barmi goto e ɓeɗo kayi naɓama to sesref koro e ley on wattu goto o yimɓele ɗiɗon cikkitaɓe laataɗe wuyɓe en duppama to jijeni toon e ley région kulikoro ɗum foof waɗi e wattu mo waytere monde waɗama e ley laamiɓe guɓal gestion sahel général de brigade oumarou namata gazama lonti général hanina uldu sidi mo mortani kanko o hiɓini mandama ko hitande yeeso ngalɗo guɓal
fa ƴewte yello hono sériyaji kaani heƴinirede donsankoɓe gueɗe ɗe dow fuɓanɗe kaɓorɗe muɗu en kollite sériyaji ɗo kaani haɗude ɓe kolliti ɗum fana boto puɗɗuɗo asawer ƴaɓɓinon nde nokku noddirteɗo séware oɗo boto fedde noddirta atem nde kañum waɗi ɗum ɓe kolliti ɗo wattu joni fa tiɗallaji ɗi keɓenne jogalale leydi mali ndi wajibi sina gueɗe ɗe fu kuncene hoore ɗati ɗi fuddu jaltine dow hen keɗemo kanko noddirteɗo sidi ongoy bawa yo kanko laami nde ɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mamadou Samassiku.
En tout cas, il y a eu une présence.
Andon kay guba kewde ngari e batu o ibdu dunsunkobe duanza koro yottade bayangara fa de bankas e muti minen kay e hakkulo amen hande hande o dabereji di mbawata ko hebeere no goddo sona e jungo yimbele kiruuji amen di amiri en yimbele dina e kala kala nabe tawanga dun sulini min kamar dun min kawrisini gube darani be kala ko ndena ko gure mun en e kanye be do sahibe be yalla be anda hono silminde nilabe ngarobe amen be e hultinde be do dabereji ngodudi sabe nawara duɓi kewɗi dabareji nokkuji guɗɗi tan garata e meɗen iwde ONG en e yettade pelle kedde annaru goɗɗe ɓe foof gaari gaɗi koɓe gatta koti ka fa hande wala ko bilti
fiigol baran arrande kan koɓe noddirta afro kan fiigol ballon juuɗe ɓe kollitiwde fuɗɗi ila aljumare ƴaɓɓinonde nokku noddirteɗo palais de sport ɗo Bamako ɗo Salimatou Mayga le majjum ko yata leyɗele sappo e ɗiɗi kañum gonli hen maldi ɗumali dow ana leyɗi ɗo golleji hollitidino mali ko pino heccihanken koɓe piidi e leydi ala zeri ndi ɓe kawi ɗum ɓe gatti ɗum e baddi capanɗe jeɗɗi ɓen keeɓi baddi capanɗe jeegom e jetti fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Mamadou Samassiku
go'oɓo kawrital africain basket worɓe fuɗɗi ñande sappo e jeena lewru juillet e nokku palais de sport lolirɗo Salamata Mayga Bamako ga e ley baɗɗe sappo baale sappo e ɗiɗi ana e majji nde leydi mali gaɗan kawrite immaɗe muɗum yo laatade go'oɓo ɓamde oɗo kuppu keso runde nde wi walde humaninde yewtere basketball nder annaru ndu fiba goto e nafakaji ngalɗo kawrital yo laatade sababu joueur en ɓe andaka ɓe ande no fewiri kambar ɗum hono ngalɗo kawrital wawa fi haɗede pelle sappo e ɗiɗi ɗe goni Nigeria, Angola, Tunisie, Kenya, Égypte, Algérie, RD Congo, La Guinée, Maroc, Tchad, Côte d'Ivoire et leydi Mali. Ede pecca hunde pelle nay tati ner kala gubal dum ko holliti fiba. Leydi Mali ndi ana e fedde lolirnde pool A. Ana wondi e mayri leede Côte d'Ivoire et Algérie. Batte kaw mabbe guubo Eagle en leydi Mali be na gikani jaati wadde qualifier e ko warata ko. Dum jaati woni ko holliti kanko horejo fedde lolirnde comité de pilotage africain e le halaji mako fuddugol ngaldo kawrotal. E wi jokarja jakite leydi Mali ndi na yeli hebude fandaji didi. Tafon wawa landinde ngalɗo kawrital e kañadun ɓamde kuppu o
hanken du mali fiidi e leydi kodowar ndi ɓe gatti ɓen baddi capanɗe jetti e jeegom leydi kodowar ndi heeɓi baddi capanɗe jeegom e tati hollitidiɗo wattu joni o leydi mali ndi ƴaɓɓikiyade koɓe noddirta quart de finale
studio tamani yo paabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
sikirab ƴe en loɗɗini en lekkiri dujuto en puɗɗiran ɗo muttiɗo fedde nde noddita ho conseil islamique wonde ley leydi meɗen nde hollitan wiyde wattu joni ɓe paabiri ko yata yimɓeɓele ujunaji capanɗe jeegom les région mofti o ñamduji wattu joni ko yata tonuji capantati ɗi hollitan wiyede ɗum faabirama hono yimɓele wonɓe les région mofti o ɗiɗo ñamduji ana kewi toon ɓe paabi kono yimɓele iwruɓe ley laamu baña garafa jottiɗa bankas kañu nokkule koro en fa yettoyo ko nandi e muɗum ɓe yimɓele ɓe wayde jaam e deƴeɗ les régions fande kedoto les régions mofti wattu joni e jaran fa bankasi yimɓele ko ɓatto temeɗɗe capanɗe jeegom jeeyaɓe le leydi Burkina Faso kañum iwri toon wattu joni so gaari ley cercle bankas o aljumade ƴaɓɓinon nde hollitaweɗe ɓeɗo yimɓele yoga e mabɓe fuuroɓe kañum worɓe nde sukaɓe duwan hakkude mabɓe doggui basiji nokku noddirteɗo kinsere fa jottiɗa wore sere iɗum ley laamu suuru le leydi Burkina Faso ndi caggal ko bonanda e ɗi jiite wadde toon ley ko sakiti ko sikiraɓe ɗo katten tande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on sanne heɗade heeƴuji amen ka fande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalamu